Ofe aha Chineke, abụ m ezi nwanne unu nwoke Obichukwu Tonyeberechukwu. Ka udo nke Chineke nke Jesu udo niile dịrị unu n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi Jesus Christ Onyenweanyị. Amen. Anyị ezukọtakwa n'ụbọchị nke taa iji wee kelee Chineke, netụgharịkwa obi n'ime akwụkwọ nsọ ya, matakwa na ozi ndị a na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Life World Radio Ministry, akala ndị Baptist Missionary Association nke mba ụwa wara gburugburu site n'ime Africa na ngalaba nke Nigeria. Ọ bụkwa n'ime Ologuelu nke dị n'ime Ibaro, n'Oyo State, ka olu a si eru unu aka n'ogodo ugbu a. Ọzọkwa, ka udo nke Chineke nke jasi udo niile dịnyere unu n'ebe ọ dị ukwuu site na Jesus Christ Onyenweanyị. Amen. Na ụbọchị nke taa, na-ịga n'iru n'ihe ịtụgharị uche na inwe ntụkwasị obi n'okwu nke Chineke, anyị ga-enwe ihe mmụta anyị site na ịgụ akwụkwọ Abụ Ọma isi nke 18 na 19. Ngaa malite ịgụ naanị amaokwu nke 34, Abụ Ọma nke dịka David dere, isi nke 18:89. Ngagụ amaokwu nke 34, Abụ Ọma 89:34. Ngaghị eme ka ọgbụgba ndụ m ghara ịdị nsọ, ọzọ ngaghị agbanwe ihe siworo na ebubere ọnụ m abụọ pụta. Ihe a bụ okwu nke Chineke na nkwa nke Chineke. Ihe anyị ga-eji wee mere isi okwu n'ụbọchị nke taa ga-abụ Chineke onye ọgbụgba ndụ, ọzọkwa Chineke onye ọgbụgba ndụ, na-abụ isi okwu anyị n'ụbọchị nke taa. Chineke anyị bụ Chineke nke na-adị ndụ. Ka Chineke were ebere na afọ ọma ya gọzie okwu nke a, ka ọ dị ndụ n'ime anyị, nyekwanụ mkpụrụ, nyekwanụ anyị nkasi obi, wuwanye ka okwu wulite n'ime anyị, ka mgbe n'ikpeazụ okwu abara anyị uru karịsịa, dịka anyị ga-amụta n'ihi Jesus Christ bụ Onyenweanyị. Amen. Na ịga n'iru ihe mmụta nke anyị n'ụbọchị nke taa, anyị matara na Chineke bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịrị ike oke. Chineke bụ onye obi ebere. Chineke bụ onye na-enye amara. Chineke bụkwanye onye nwere ịhụnanya karịsịa. Akwụkwọ Nsọ kpọrọ ịhụnanya n'onwe ya. Na ebe anyị gụpụtara, ihe a bụ nkwa nke Chineke kwere. Ihe a bụ ọgbụgba ndụ nke Chineke, dịka anyị ji wesi mere isiokwu. Chineke wee na-akọwa na ihe ọbụla nke si n'ebubere ọnụ ya wee pụta na-edowe nsọ. Okwu ọbụla nke si n'ọnụ ya wee pụta, ya anaghị ekwu okwu dịka mmadụ, onye na-agharịpụnye, maọbụ onye na-abụ kwucha ochezọ, maọbụ onye na-abụ kwucha ọgharịpụ nọ na-abụzi ekwuzi nke a. Ọ bụ na anyị na-akwọ ọnụ ọgụgụ isi nke 23 na amaokwu nke 19, ọ na-akọpụtara anyị na Chineke abụghị mmadụ. Ọ dịghị agharịpụ dịka mmadụ. O kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịrị ike oke. Ihe nke ọbụla nke Chineke kwuru, ma nke ọbụla si n'ebube ọ na-ewepụta, na-abụ nke na-ekwudosi ike, na-abụ nke iyeji ya anya isi, ya bụ nke iyeji mere ebe mgbaba nke siri ike. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịrị ike oke. Akwụkwọ Nsọ wee na-eme ka anyị mata na Jesus Christ bụrụ etu ọ dị ụnya ka ọ dị taa, ite akwa ọ na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Jizọs Kraịst bụkwanụ okwu nke Chineke. O wee na-akọwa ka David si wee ghọta na ka David si wee ka o si wee kwe David nkwa. N'ihe ọbụla nke ya kwere na nkwa, ihe ọbụla nke ya zụrụ ime, ihe ọbụla nke ya kwupụtara, na-etu ya ka ọ na-adị ruo mgbe ọ bịa na mmezu. Mgbe ndị ochie ịbịa gụọ akwụkwọ testamentị nke ochie, ha na ndị Chineke na ndị Izrel nwere ọgbụgba ndụ nke ha ji ọbara atụrụ wee mee. Chineke agharịpụrụ ha na mgbe ochie. Chineke kwere ha nkwa mezuo nkwa. O kwere Abraham, Isaac na Jacob nkwa, sị ha na ya ga-enye ha ala nke Kenan, ọ bụrụ ihe nketa nke ha site n'ọgbọ ruo ọgbọ. Ọ bụ n'ile anya, ọbụnadị mgbe Abraham gara njem ya rute nke Isaac, wee rute n'oge nke Jacob, wee ruo mgbe ha gara ibiri dịka ndị ọbịa n'obodo nke Egypt, ọgbụgba ndụ nke Chineke kwụdosiri ike. Wee rukwanụ mgbe o kpọrọ ha wezite onye amụma ya bụ Moses, sị ya, jee dulata ndị m. Ihe a bụ nkwa nke Chineke kwere, ihe a bụ ọgbụgba ndụ nke Chineke. O wee sị na ya gharịpụ, o wee dugide ha, wee bata n'ala nke kwere ha na nkwa, bụ ala nke Kenan, wee nye ha dịka ihe nketa ha. Mgbe ha batakwara n'ala, o nyere ha atụmatụ, o nyere ha ihe dịgasị iche iche dị n'iwu ha iji wee sodi wee jee bi ụzọ, ka ha wee bụrụ ndị nke ya, ka ha wee bụrụ ndị nke ya apụ iche n'obodo nke ya, n'ụwa niile dum. Mgbe ndị a niile gasịrị, ọ bụrụ agba nke ochie, o wee were nwa ya bụ Jizọs Kraịst nye ha n'ebu iji wee gbaa ọgbụgba ndụ nke ọhụụ. Ọbara nke Jizọs Kraịst ka e ji wee gbaa ọgbụgba ndụ nke ọhụụ anwa, wee mee ka mmadụ na Chineke wee dị n'udo, ka mmadụ na Chineke wee bụrụ ndị na-akparịta ụka ma ndị na-ebikọta dịka nna na nwa. N'ime ndụ anyị, ọ bụ na enweghị ọgbụgba ndụ, e nwere ọgbụgba ndụ dị iche iche, mana ọgbụgba ndụ nke kachasị nke kụzi ihe niile bụ ọgbụgba ndụ nke e nwere n'ime Jizọs Kraịst. Gị na Jizọs Kraịst nwee udo, gị na Chineke nwee udo. Ma ọ bụrụ na ị nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ị maa na ị ka na-ebu agha megide Chineke, ị maa na ị ka bụ onye iro nke Chineke, ị maa na ị ka bụ onye nọ n'iro banyere ọgbụgba ndụ nke ọhụụ, na-eji wee ba n'ala eze, na-eji wee nweta ndụ nke ebighị ebi, na-eji wee nweta ihe nketa nke Chineke kwere ndị ya na nkwa. Nkwa ọbụla nke Chineke kwere na-abịa na mmezu. Ma Chineke agaghị ekwe nkwa ndị nke nọ n'iro, ma ndị nke nọ na ofete nke ọzọ. Ihe abata n'ogige nke Chineke site n'ọnụ ụzọ nke bụ Jizọs Kraịst, i wee nwee ndụ ebighị ebi, i wee nwee udo, i wee nwee ịhụnanya nke si n'ime ala obi na ala mmụọ, i wee bụrụ onye nke Chineke ya akpọ nwa ya, wee bụrụ onye nke nwere ikikere iji wee zaa nwa nke Chineke. Na akwụkwọ nsọ ọsọ anyị na ndị nke nabatara Jizọs Kraịst dịka onye nwe ha na nzọpụta ha, ndị a ka e nyere ikikere iji wee bụ ụmụ nke Chineke. Ka ha bụ ụmụ nke Chineke, ha na-enwe ikikere nke ịza ụmụ nke Chineke, nwee ikike ikwu okwu ọ bịa na mmezu, nwee ikike ikpe ekpere Chineke a na-ekpere ha. N'ihi na ekpere onye ajọ omume bụ ihe rụrụ arụ n'ihu nke Chineke. Ma ọ bụ na gị na Chineke nwee udo, biri n'otu, ekpere gị ya bụ ihe ya na-aga nke ọma, ekpere gị ya bụ ihe na-aga n'iru nke Chineke dịka aja nke nsure ọkụ nke a na-adọta nke ọma. Inwego udo gị na Chineke, inwego ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, inwego mkpebi na ọgbụgba ndụ nke ọhụrụ a. Ọ bụ na enweghị ọgbụgba ndụ ọhụụ n'ime nke Chineke, ema anyị ka na ọgbụgba ndụ nke ochie, ndị nke na-eji ebili, ọbara nke ebili, ọbara nke ọkụkọ, ọbara nke ihe rụgasịrị arụ were achụ ịrụ nke Chineke. Ma naanị otu aja nke kachasị aja niile, Jesus Christ has chụwe ya n'obe nke Calvary, iji wee mee ka mmadụ na Chineke wee dị n'udo. O nwezikwa aja ọzọ nke mmadụ pụrụ ịchụ ya eji wee ihe nweta iru nke Chineke. Jesus Christ ewetugo ihe niile na mmezu. O ji wee si n'obe nke Calvary, ọgwụsiwo bụ mmehie, ọgwụsiwo bụ ike nke mmehie, ọgwụsiwo bụ ike nke Ekwensu, ọgwụsiwo bụ ike nke ndị mmụọ ọjọọ na mmụọ nsonso na mmụọ nke dị n'otu, mmụọ ọbụla nke na-eweta ịlaghachi azụ na agaghị n'iru. Ihe ndị a niile bụ ihe nke obe nke Chineke, obe nke Kraịst kagbugoro. Nwanne nwoke na nwanne nwaanyị, gị onye na-ege ntị, gị onye na-anụ okwu nke a n'oge dị ugbu a, Jesus Kraịst alụsiwo ọrụ niile, gụma ka ọ fọdụrụ. Nwee mkpebi n'obi gị n'oge dị ugbu a, kwere na Jesus Kraịst. Kwupụta mmehie gị, were okwukwe bịa, ị ga-abụ onye a na-ara nke ọma, ị ga-abụ onye ya na Chineke ya dị n'udo, ị ga-abụ onye Chineke ga-anara ekpere, ị ga-abụ onye Chineke ga-aza ekpere, ị ga-abụ onye Chineke ga-atụgharịrị ajụ, ị ga-abụ onye Chineke ga-eme ka ihe gara gị nke ọma. Hulata isi n'ebe ọbụla n'oge ugbu a, si Chineke na-elatawo. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-abụ onye amụworo ọhụụ ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị nke pụrụ ime ihe niile, Chineke nke obi ebere, lee ndị oru gị ndị a ndị hulatara isi, ndị na-anụ okwu gị n'oge dị ugbu a, mere ha ebere. Hichapụ afọ ha na akwụkwọ nke ochie, debe afọ ha na akwụkwọ nke ndụ na akwụkwọ nke ọhụrụ, mee ka gị na ha nwee ọgba ndụ nke ọhụrụ, n'ihi Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi na ị zara ekpere ndị a. Nwanne nwoke, nwanne nwaanyị, gị onye nwoke nwere mkpebi n'oge dị ugbu a, kwụchosie ike na ife Chineke, na-eso ụzọ ya, n'ịgụ akwụkwọ nsọ, n'inwe nwekọrịta mmekọ na nzukọ nke Kraịst. Mgbe ị na-eme nke ndị a niile, ị ga-afụ usoro iji na-egwusosi ike karịsịa, mgbe n'ikpeazụ ịbụrụ onye eketa òkè na paradaịs, n'ihi Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Mata anyị na okwu a na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Life World Radio Ministry. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ ma akụ mgbaama ma ihe ị chọrọ ịmụta karịsịa, ị ga-enweta m n'igwe okwu 08056719493, ọzọkwa 08056719493. Ka Chineke gọzie okwu ndị a, kọmị mkpụrụ n'ime anyị, nyekwa anyị ndụ, tụkwasị ndụ n'elu ndụ, n'ihi Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen.